bandiraɓe sukaɓe jokkotɓe weltiɓe ono e jaam ono e heɗade studio tamani dow heƴogo hertani o min Ousmane Niali Bouly woni on ɗo min tawda ɗo e Mamadou Samaseku. Samaseku, salamu aleykum.
Aleykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Haade ka jom waare,
aɗa selli?
Bas wallah.
E kabaruji ɗi heɗi woni ko woni tan hannde?
En mbiyan elle mbasso ko en jogani sukaɓe hannde, mbiyan ñalawma kikiɗe alam en jahan tafonto kay ton kay kasso ɗo sukaɓe hewɓe donnoɓe motoji koyɗe tati holliti telade ɓe jogi batte, mbiyan alahaali lawol ngol e bangal tariki e mamanna haala ngallure tonka e l'horizon Tombouctou omo joɗini ngoɗo wuro honko woni koro tonka, mbiyan jawbuji muɗum ɗo e seeɗen, mbiyan timina kabaruji ɗi bangal yewtere sembe calɗi.
Sembe Sego, honno mbiruɗa le fuɗɗode kabaruji ɗi nokku noddirta ɗo sittede raye sukaɓe ana gonde wadde golleji joni hono donnude motoŋaji koyɗe tati ɗi wonno koɓe noddirta katakata ni ɗum.
Noon tigui renke joom waare ɓeɗo sukaɓe holti wiide mbiyan oɗo golle laato sababu ɓe keɓa, mbiyan ɓe gaɗa keɓal ka noon eɓe betta sanne batte alahaali ɗatiɗi. E mbiyan keƴaɗo amen gonɗo to kay toon kanko Mamadou Samba Diallo wonko heɓani en keɗɗan faccitango Alsisi.
Ana heewi hakkunde sukaɓe jokkolɓe hannde donnoɓe katakata ni le région Kayi e jooɗi maɓe. Oɗo golle wonko ɓe keɓata e mum Bouye Koulibaly donno katakata ni holliti wiide o neɗɗo keso hen nga omo wawi daranade galle makko. Mi latike donno katakata ni saabi mawna am kanko sonnika muto katakata ni o yalla miɗe wawa daranade saɗɗa inna amen mo gollata. Madi Hawa Touré suka jokkolle janguinowo o yiɗi wadde golle donnugol katakata ni o saabi ɗum o ɓuuri hedde e mum ɓurde janguingol ngam Madi ka deƴƴayi tiɗɗalla ko o heɓata le golle makko o ko saabi laawi ɗi moƴƴa.
Minen
janguinoɓe ɓe meeɗi o hani daranade donnude katakata ni o keɓal mum ana ɓuuri janguingol ngam min ngala laawi lobbi ɗum e tiɗɗalla mo. Micintine wiide ko heewi hakkunde yimɓe ɓe hannde muto katakata ni gayi ɗi ɓamata yaade waɗoyde haajeji mumen.
So jiwri kay e jaran sigo ɗo sukaɓe nogay e tato sukaɓe jokkolɓe rewɓe joyo ana e muɓɓen gonde janguinede jande pawinde dow moƴƴiningol par antenne parabolique ŋaji kañe caméra de surveillance ŋaji.
Noon tigui e wi kamɓe landidiɓe ɗum ɓe ɗum ɗo laato sababu ɓutiri sanne raf heɓgol golle. Mbiyan kawrital ngal landini centre de formation chaque Modibo Diara e mbiyan e dow Faba mairie commune urbaine Sigou. Keɗɗana ko Sériba Diallo wi bangal muɗum e dow facitango Alsisi.
Cette formation
ɗeɗo jande fa wawde ɓuytude rafi heɓde ko golle ko sukaɓe wonde mungol fa wawde huncande hoore tiɗɗalaji ɗiɗiɗe rafi heɓude maɓɓe golle waɗi somi gaɗi nde jande ila ñalawma arande jande ɓe paami hono antenne gayɗi wawi joɗinire ɗum hollata wiide jande nde fuɗɗi faamede saabi golle ana hani jokkude e koɓe
janguinti.
Sembe Sego, jaran joni ngallure nde waliɓe temed taton e capanɗe taton e taton leeli ley muɗum ɗoni Tombouctou ɗo miside muɗum jangaray beer tara cakkide yontere ƴaɓɓine nde.
E mbiyan ɗo ɗo yammere fina tawa laatike sababu uñaji yimɓele gara tun ana maɓe sukaɓe yimɓele hewɓe laati ɗum sababu ɓe sembina dewral e gonda keɗɗana ko mbiyan ko haali en sukaɓe yogaɓe e dow faccitango Alsisi.
Golle o ana woodani fay rewɓe saabi wattuno golle o wondi waɗede rewɓe woni gaddoɓe ndiyam imma daragol homo fuu ana jogui nafa ɗe kaani wadde he yambere nardude Allah holla en ko warta ko ɗum wona tiɗɗalla e juuɗe ami.
Fa hande Sembe Sego, en keddoto le laamu Tombouctou kaale haala gendi tonka.
Ousmane Niali Bouly tama ana wiiɗi tonka woni tonkonowalla le songare tama yo jalande ɓeydoro faamu. E mbiyan keɗɗan Mahamane Touré kanko janguinowo jande hakkudere woni ko wiyete histoire jo ko halni e téléphone Mohamed Ag Alida.
Seɗɓe woni joinɓe geni noddirteni tonka keccuɗoɓe fuu mo inde mo woni Talata Mansour woni joinɗo tonka gata e gambo o wonno tewtude dañare maayatu won beete goto le yilagol makko no yetti le tulde gonde hakkunde ndiyam noddirteɗo kuson bo ga hande tonka o noddirte le tulde ne ɓe tawi tonkonoje faa heewi to ɗum saabi so ɓe mbayti ko imminnoɓe yettade dañare maayatu tonkonoje ɗe ana heewino nokku o sanne ɓe gaɗi ya warta faa heewi nokku o caggal majum ɓe ɓami aani yaade so jooɗoyo nokku o no ɓe noddiri tongono bugu le hitaane 1900 non ngallure tonkane joinira ko ɗum ɓettiko bozo ɓe gari maroɓe daabaji wari pamaraɓe tawti ɓe koroboroɓe tawti ɓe fulɓe tamashaki araɓɓe homo fuu wari jooɗare tonka ɗum saabi so nokku o noddira tonka so wona ɗum arande tongono bugu o noddirteno tongono bugu o woni mbaytaɗo so laati tonka.
Ɗon yo kabaru tariki wonno e jaran joni yewtere meɗen Minimag. mini magga yontere nde ana fawi do darnde sukabe komi je en do no jallinobe himbe do hebeninde titallaji leydi meden di jogala
non tigi haare ko jomwari em taiki sanne bokkat juno himbe lebe min nawto kambe yewtinobe en nawtoro réseaux sociaux di wadde vidéoji ko nande mudum dum jonna be ngada du yalla e bien yaltini batakiji be dande famu jamare nde
sabe hedunde be ngada don video ngaji di be ngata di ana nafa sukabe ne fa beddure en famu ke ana alisisi
ki kadde mana du du sukunna
le videoji beme ande mi andi darna yimbe jalnobe ebe kala fabe jalna yimbe du kulleji fu ko yimbe nangiri honani hana haleede e wattu tiddala mo mi golle mu o ebe gada ko be bayi fu fabe buita bilisa hakkune yim le wi bedo sukabe jalnobe yimbe subagol beme ande de fa wawde andinde sukabe honoroma e fa heewi
ben je me suis dit que quand on a une voix
kongol johongol to won ko bawda wayti hande ko heewi hakkune sukabe jokolbe rewbe fu ana hedo kammi alima so awawi martinde neddo goto kumpa won ko bawda wiide a wadi bangal yirwere nangondirde yimbe do leedi anniya o wana martinde kumpa yimbe fu la tewtude wawde martinde neddo goto kumpa dum e tawede mudu fu so won yokabe do beme ande kolitibe wiide himbel jalnobe latike sababu waytinde nesuji yimbe hande won wobbe kolitibe wiide dum e jimi tanno
le
watu ti dala mon gonyo be martina yimbe be kabaruji le golle mabbe jannugo yimbe be juttina bataki ngaji nafuji yimbe miden nana kulleji faahi si ngaji fu ti dala ana wawi hewtade ni so ti dala mon gonne mu o hebana ka dabere ko nayarto bangal yimbe boybe o do golle be koliti wiide no be gondi wadirde ni ka modja dum woni hakkille kari buguba kulibali noddirte do madu wolo o monarda sukabe tawre hakkilaji lobbi dum tawangal e juude ame ga hande ko hani andede ko woni hono be kaniri yottinde bataki ngaji mabbe wattu won kulleji din jiammi joppoji kan landade hore an kamar hodo dum
alisis a jarama dun nabata en kabaru jaro chalde Jurgen Klopp ikintino Liverpool holitama wiere wonno entraîneur burdo fu forde e Premier League hitande 2019-2020 sembe sew
non tigi mbiyen joni warta cili joy mo lato mo ardo entraîneur be mbiyen o jabbi jati Pep Guardiola kebi nonon cili nay e wattu 2017-2018
Pirlo lomtini sari latade ikintino Juventus de Turin
non tigi mbiyen tiagal ko Juventus yaltnama 8e de finale wonande Lyon kanko entraîneur o Maurizio Sarri itama e golle
joueur kiddo Itali Andrea Pirlo kanyum lomtini watta hore gubangal
mbiyan bango goddo Ousmane Niali Bouli mbiyan sappo jena le out warorun du studio tamani yambinan mbiyan yiti mawri mudum
non jati sembe seku studio tamani ko darani kaltidal e kaural le leydi meden di fa jam e dejjar hebbe
mbiyan alhole mawri
amin ya rabbi
dum timta yotar meda hande nede
non jati sakirabe hedi be do kadude kabaruji ka kedde hedade do e seda yewtere meden tous e grande waran jokkininde wassalam